Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibiki 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi. Niyedirwe mu basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sana.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nyuma yo gusohora indirimbo Habib imaze gukundwa na benshi, dore ko imaze kurebwa n'abantu bagira hafi kuri miliyoni 2 n'igice, umuhanzi w'umunyarwanda Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben yongeye gusohora izindi ndirimbo nazo zikunzwe cyane, zirimo Binkolera yakoranye n'umugandekazi Shiba Karungi n'indi yitwa Kami yakoranye n'umunyarwanda Kid Gaju. The Ben niwe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro muri isanga.
I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama.
Iyo ni indirimbo Kami yacuranzwe n'abahanzi Kid Gaju na Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben. The Ben nkuko narimbi wabwiye niwe mutumirwa bacu mu kiganiro muri isanga cya none. The Ben waramutse aho ngaho muri leta ya Illinois mu mujyi wa Chicago muri leta zunze ubumwe za Amerika, bimeze bite?
Mwaramutse neza tushimana Edi, nizere ko namwe mwaramutse neza aho muri Washington.
Natwe turaho. Impamvu tuvuga mwaramutse nuko hano Washington ni saa 4 za mu gitondo, Chicago ni saa 3, ariko mu Rwanda no mu Burundi ni saa 10. The Ben, uyu mwaka wawutangiye ukora ibikorwa byinshi cyane, ibikorwa bitandukanye. Tubwire muri make bimwe muri ibyo bikorwa umaze gukora ni nk'ibihe.
Uyu mwaka nawutangiriye iwacu mu Rwanda, aho nagiye gusabana cyangwa se kugirana ubusabane bw'igihe kinini n'abakunzi ba The Ben, abakunzi mu Kinyarwanda mu rwego rutandukanye, inzego zitandukanye. Umwaka na umwaka w'umugisha kuko nabashije kubona abo abantu bamwe maze igihe kinini ntabona ndi iwacu mu Rwanda. Uyu mwaka nageze i Bugande naho makora ikindi gitaramo cyiza cyane. Nanashimira Abagande ko bakomeje cyangwa se baratangiye inzira yo gukurikirana ibikorwa by'Abanyarwanda. Ndeni umwaka of course na masoro izindi ndirimbo zigiye zitandukanye, radio yarimo nakoranye na Kid Gaju, umusore w'umuhanga cyane w'umunyarwanda, n'indi nakoranye n'abaraperi batandukanye bo mu Rwanda yitwa Champion, ndetse n'indi nakoranye na Shiba Karungi, umuhanzi w'igihanganye wa Uganda. Hari n'ibindi bikorwa biri kugenda biza imbere. So uyu mwaka na uyu mwaka w'umugisha kandi nkomeje guharanira gukora ibyo bitaho.
kandi ejo bundi nabwo twumvishije ko hari ikindi gitaramo wakoreye mu mujyi wa Ottawa aho ni mu gihugu cya Canada.
Umaze
gukora byinshi cyane ku buryo utangiye kwibagirwaho ibyo wakoze. Tugaruke ku gitaramo wakoreye mu Rwanda tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2017. Wakoze icyo gitaramo nyuma y'igihe kinini uri hanze y'u Rwanda. Kenshi twagiye tuganira abakunzi bawe bakubaza igihe uzagira mu Rwanda, rimwe na rimwe mukabihindura hakazamo impamvu. Icyo gitaramo cyagusigiye iki, cyakubwiye iki?
Kuva mu 2010 inzozi nanjye narotaga nta zindi zari uwo mugoroba iryo joro ridasanzwe, aho ngaba ndi imbere y'Abanyarwanda, imbere y'abantu bose bashoboka, abanyamahanga bose basuye u Rwanda cyangwa se aho bari hose, ndi kubaririmbira, ndi kubereka impano ziri iwacu mu Rwanda. So uwo munsi, uwo mugoroba ni mugoroba niteguye bihagije igihe kingana na n'iyo myaka nyirango irenze itanu yaririmo. So uriya munsi rero by'umwihariko wansigiye image cyangwa se imbaraga Abanyarwanda bari guha umuziki nyarwanda, imbaraga cyangwa se urukundo Abanyarwanda badushyikiyemo mu gihe cyose uri kubaha ibintu mu by'ukuri bibakwiriye, nawe ntabwo bashobora guhwema kukuba hafi. So ni ikintu cyamaye iyo nyigisho, hanyuma kinafungura imiryango myinshi hirya no hino, abantu batandukanye cyangwa se amasosiyete atandukanye, hari abantu benshi, hari nk'ibihugu bitandukanye bitari bizi the Ben wari we byabimenye, kubera ko wenda umunsi w'umugoroba bari basuye u Rwanda barababwiye ati reka tujye mu gitaramo cyabereye kuri Stade Amahoro. Abantu benshi baraza babona ibintu byahabereye. So mu by'ukuri byafunguye imiryango myinshi, byafunguye imigisha y'Imana myinshi, and I'm very proud.
Ikindi ni uko abasanzwe bategura icyo gitaramo n'ubwa mbere cyari kiyobowe n'umunyarwanda. Abantu benshi bari bamenyereye ko uwo munsi bazana abahanzi b'abanyamahanga kugira ngo abe aribo bashimisha abanyarwanda, ariko wabaye umunyarwanda wa mbere ukoze icyo gitaramo. Ibyo byo bivuze iki ku muziki nyarwanda no ku bahanzi bagenzi bawe b'abanyarwanda?
Bivuze ikintu kinini cyane, nacyo mu by'ukuri twifuza cyangwa se tuba duharanira buri munsi. Usibye gusa ko byari ubwo bwa mbere habaye igitaramo kiyobowe n'umunyarwanda, abantu bakakitabira kuri urwo rwego, ahubwo na influence cyangwa se amafaranga binjiriyeho yari ari hejuru kurusha ayo bigeze gucajinga ku bandi bahanzi mpuzamahanga kandi bakomeye. Ariko still abantu baraza mu by'ukuri banaruta abo abazaga. Ni ikintu mu by'ukuri cyasize image nini kandi cyahaye kuhaje cyangwa se imbaraga industry ya music mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ndi kuvuga umuhanzi wese aho yari ari yaravuze ati I'm proud cyangwa se ibingibi byo twifuza. So byafunguye inzira mu bantu, mu bahanzi bagenzi banjye, kandi byagaragaje imbaraga Abanyarwanda bari guha cyangwa se agaciro Abanyarwanda bari guha ibintu by'iwabo.
Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu kandi nk'uko mubizi ni umwanya duha urubuga abakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo bagire ibyo babaza abantu tuba twatumiye. Hari benshi batwandikiye bamaze kumva ko umutumirwa wacu ari The Ben. Reka no kubatwara umwanya munini mpere kuri Olivier wiriwe neza.
Yee mineza mwiriwe.
Uri hehe?
Ya ndi mu Rwanda hano mu Ruhango nyine.
Mu Ruhango bimeze gute?
Ya biracamo ntari binakazuba kenshi.
The Ben arakumva, ikibazo ufite?
Ya nagira ngo mbanze mutuze cyane. Asigaye nkamubaza nti hari amakuru duherutse kumva nyine amaze iminsi yaba ari abana baburiye muri Amerika bagezeho bagiye kumurika rovo nk'abarungu. najyango mubaze esa muri America buriya ni iki gikuru n'abantu gituma uhagiye atifuza gusubira muri Afrika
hanyuma sibyo n'umuziki we bihuriye
ya birahura nk'ubuzima busanzwe nyine nk'umuntu uri muri America turayaduha experience y'ibyo nyine
The Beni amahirwe aba muri Amerika abantu benshi cyangwa se akurura abantu benshi ni nka yahe wabwira Olivier
Olivier ndanamushije nanye ndakamwikirize gusa icyo avuga kicyo kiri ki a little bit personal hari arukuba abantu bashaka kwataka cyangwa se kugerageza ama opportunity cyangwa se amahirwe aba muri bino bihugu byateye imbere kugira ngo wende bagire education bagira bibige ba kandi urabizi ko mu bino bihugu byateye imbere kenshi kwiga usanga bisa nkaho ari ubuntu so mu gihe usanga nk'iwacu cyangwa se mu bihugu bya bitandukanye byo hirya usanga bikiri imbogamizi mu buryo butandukanye so abantu benshi cyane cyane abana abantu bakiri ingimbi babifuza ko wenda bagira ayo mahirwe so nibaza ko iyo ni imwe mu mpamvu sindi bujye muri detail y'izindi iyo ni imwe mu mpamvu mu by'ukuri nibaza ko bagenderaho
reka dufate na Jean Bosco wiriwe neza
wiriwe neza
uri he
ndi huye
huye mu majyepfo y'u Rwanda
yego
ikibazo cyawe
nabaza The Beni ko aza mu Rwanda bakoranye n'abahanzi benshi mu Rwanda amakorabo ko benshi zitarasohoka n'icyo kibazo yenda cyaba cyarabaye
urakoze cyane The Beni ibyo Jean Bosco avuga nibyo
ibyo Jean Bosco avuga ni birasa nkaho ari byo urumva indirimbo twakoze ni nyinshi ariko indirimbo bugiye zisohoka mu buryo buri buri ufite strategie ntabwo usohora indirimbo izosa cyarimwe urazikora ukazisohora mu buryo nyine bufite umurongo abagendera kuri video arabagendera mu kuba bavuga ati dufite indirimbo zindi hanze zigomba kubanza zikagira akamaro zimara and then tukari kuri zindi so nibaza ko ariyo mpamvu byagenda zimwe zigenda zitinda gusa ari nk'izasohotse nk'izo za kami tuvuga nk'izo za Shiba ni ndetse n'abareperi bose yitwa champion zarasohotse abanyarwanda barazubishije
ndibaza ko nk'uko wari ubivuze hari izimaze gusohoka zirimo binkorera wakoranye n'umuhanzi w'umugandekazi Shiba Kalungi iyo ndirimbo ndetse bivugwa ko hari n'amashusho yayo mwakoreye muri Afrika y'Epfo ntago tuzi igihe muzayashyira ahagaragara ariko reka twumvishe gatoya abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika iyo ndirimbo binkorera bakoranye n'umuhanzi w'umugande Shiba Kalungi
Queen Sheba with the band in another feeling. Missing production bed. To Chukuba Queen B. Oh, now you makota era nakalale. Mr. Rubwa, you make my bed. You love our old Banjiba Mugunana. Now you let a bit of the atmosphere. You let a kid out of party. Who you don't look for a cross. Kimoka Mutia. Dina sente kubulumji wala bikapa sulavanje mutya azina bwala komo miri walwa yore kula mchikiri oh luata zembile kana ya maso gezendo tamuhuliri I love the way you bend down low low me you bend my heart jagala musti nane oh it's about my love oh binkulera kulichakula chinkulera Viva Vilma, vincolera, diario che la vincolera, oh, arangorera, il deposito tuo sentieri l'angorera, right, no, 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 arangorera, now do vincolera. Baby girl, you know I wanna stay, oh, stay, I swear I never wanna live without you, but you know why you're out now, yeah, go down your roof as I will got around. Mama, darling, I catch you Mumbai, yeah. Mama, darling, I promise to never go. Again, that's again, but all I know she cannot do blunder. She makes me
Iyo ni indirimbo binkorera y'abahanzi Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben yakoranye n'umugande kazi Shiba Karungi. The Ben iyi collabo nibaza ko ariyo ya mbere ukoranye n'umunyamahanga.
Yes, on bone hadi nabe ya mbere ndibutse ko nakoranye na Cindy nawe n'umugande kazi muri 2019 mbere gato ya launch yanjye yabere mu Rwanda ariko ntabwo ngira ngo yasohotse n'uko niyo byasohotse mu nyina woni producer wayo itabizi and then ya irasakara so iyi niyo ndirimbo na iri iri mu rwego buri professional cyangwa se mu nzira nziza nakoranye n'umunyamahanga bwa mbere. Akaba ni indirimbo nziza cyane nkunda cyane kandi
ni indirimbo icuranditse neza ifite umudiho mwiza nibaza ko abajya mu bubyiniro bayikunda cyane iyo bagiye
cyane rwose indirimbo irakuzunguza ntawe ushaka kuguma hamwe.
Imaze kwakirwa gute se mu bakunzi bawe ibyo abakunzi bawe bakubwira?
Umbajije kuzi na urumvise neza
imaze kwakirwa gute?
Oh yeah, indirimbo fete yagize feedback nyinshi cyane kandi nziza. Abantu benshi gusa babafana babumva ko Ben yakomeza kuri indirimbo zi soft zifite urukundo ruri soft zigenda mu gihe runaka bari kugenda bambwira ati Ben byatanye twumva ko wataye umurongo wawe ngo ariko turi kubyumva ko ari bon urumva kuko bamenyereye The Ben muri I'm in love is the best and ibyo zigenda gahoro so iriya style ya Shiba byamunyatsa kirimo kuriya byasa nkaho byabacanze gusa the majority barayikunze cyane cyane ndetse bifite niyo feedback ikomeye cyane n'ababandi nabo bari kugenda banavigetinga bavuga ati bya bintu ni byiza cyane vraiment.
Gukorana na Shiba byari bimeze gute?
Gukorana na Shiba navuga ko biri muri experience nziza nagize muri iyi industry kubera ko Shiba besides yuko ari umukobwa w'umuhanga kandi usa nkaho ayoboye umuziki w'abagande kuri inshuro ari humble cyane kandi mu gukorana nawe harimo freedom harimo kwirekura urabona Eddie yo twandika indirimbo ugasanga ushatse gukomeza ibintu cyane mu myandikire uzanye amagambo akomeye cyane cyangwa se akomereye umuntu runaka kuko burya abantu bose ntabwo babazi ibindimi turirimbamo mu buryo runaka. Gukorana na Shiba byanyeretse ko kwandika indirimbo wandika ibintu mu by'ukuri uba free ureka mind yawe ikaba free then ukandika ikintu giturutse ku mutima ariko noneho waretse ko wabaye free sinimba ndi kumekinga sana
kwirekura
kwa Shiba ni umuhanga muri ubwo buryo namwigiye ibintu byinshi ari humble kandi na team management ye n'abantu bamfashe neza nibo bansabye ko dukorana by the way nishimiye cyane navuga nti abagande babo rero barekonesha ko bashaka gukorana n'abanyarwanda kandi ibintu bikagenda neza so nabaye very narishimiye cyane kubw'iyo mpamvu.
Ubu se umuntu yavuga ko iyi ariyo ntangiriro y'amakolabo wifuza gukorana n'abandi bahanzi b'abanyamahanga?
Definitely navuga ko ariyo ntangiriro narabivuze ubushize ku yandi ma interview iyi niyo ngira ngo ntangiriro yo gutangira kwataka amasoko yandi ari mu bindi bihugu njyewe ndapanga ama projet n'abamwe mu bahanzi bo muri Tanzania ndetse na Sauti So muri Kenya East Africa urumva somehow is our ibaye covered so then tugenda tuzamuka mu zindi bice bya Afurika so iyi niyo ntangiriro nibaza ko iri bufungure imiryango y'ibintu byinshi.
Abahanzi bakomeye cyane muri iyi minsi ku mugabane wa Afurika ni abahanzi bo mu gihugu cya Nigeria usanga abantu benshi basigaye bifuza gukora amakolabo nabo kubera isoko ryabo ubwayo. Hari ibyo wari watekereza gukorana n'abo bantu?
Ntabwo natekereje gukorana n'abahanzi bakomeye cyane muri Afurika wenda iyo tuzabona abahanzi bakomeye nk'uko bivuze n'abanigeriya ariko cyane cyane amazina aza hejuru ni Wizkid cyangwa Davido so abo babiri ntabwo ndabasha kubavugisha se gutangira na gahunda nabo but ndiho ndavugana n'umukobwa witwa Tiwa Savage ariwe mbese nibaza ko nakurikizaho projet inyuma wenda ya izo muri East Africa nk'ebiri ya cyo service kubakuza izimya gatatu and then igafunguye miryango itumangira cyangwa se ntangiye gukorana n'abandi ba Nigeria.
Yego. Iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga uyu munsi umutumirwa bacu n'umuhanzi w'umunyarwanda The Ben akaba ari i Chicago muri leta ya Illinois hano muri leta zunze ubumwe za America. Kuri telefone dufite Eva wirwe neza.
Eriwe.
Buri hehe.
Burundi.
Ikibazo cyawe.
Nashaka kumubaza. Muri USA biramubera kujya mu mastic.
Icyo nicyo kibazo ufite?
Yego.
The Ben, subiza icyo kibazo cya Eva uri mu Burundi.
Muri USA nago byoroshye nkuko nago byoroshye mu busanzwe. Usibye ko njyewe mfite studio mu rugo iwanjye icyo nkora mfata producer wenda nshaka kunkorera nka akaza kankorera akamara igihe bikaba biroroshye ariko mu busanzwe inaha ibintu byose bikora ku masaha so ku bantu wenda badafite ama studio bajya mu ma studio yandi bakishyura ku masaha ugasanga ufashe nk'isaha imwe ukoze ibintu bikeya biragusaba kubishyura indi saha so, ntabwo byoroshye mu busanzwe ariko umuntu abishatse abigeze byoroshye bitewe n'uko abishaka cyane.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika abantu benshi barimo baradukurikirana hirya no hino ku isi. Muri Malawi dufite Bernard wiriwe neza.
Wiriwe neza bwana w'ishamaforo.
Guri hehe neza muri Malawi.
Na Lirongwe.
Lirongwe ni amahoro muradukurikira neza.
Ubona shaka ego turabukurikira neza na shaka muramukizi mutumira mu rwego turazisimbura neza urubuga rwa ngo tubumve neza ko kuri FM tubumva ubona ku murongo wa kabiri tubumva mu gero gusa guhera isaha 12 za hano Malawi.
Turaza kugerageza ako kabazo tugakemure ikibazo ufite gabanya radio ariko
njyana radio ngufi reka ndahinda izimye da boss.
Ego.
Je aho narazaho narinzi sinayo kuze kuwa muri kuwa mu oyahora maze iminsi atembera. Nasanga ndamubwira yabuze gutembera nyine Malawi buryo tuye nyine tabaye iminsi itari mike. Tunakenera kubona abantu b'abahanzi b'iyo banyarwanda b'abarundi bakumva bakaza gutembera nyine nawe turaryoherwa na nyine nawe tuba turi no mu buhungiro. Bazagiye kongera nyine ibihugu ubuzima duce n'ibindi. Ikindi nacyo nashaka nyine ndamubwize nk'abaje markaba twigana nyine mu Burundi mu Kirundo nyine ndabakunda cyane.
Urakoze Bernard Ililongwe mu gihugu cya Malawi The Ben ngo mu ngendo ukora ngo uzibuke kujusura abanyarwanda n'abarundi bari mu bihugu bitandukanye abuze n'icyo cya Malawi.
Ya tuzabikora kandi twabitangiye ngira ngo tuzi muri Canada kandi yari ari Burundi.
Urakoze cyane dufite kandi Julius mu Rwanda wiriwe neza. Uriye neza.
Ndi hano mu kagari ka Kimisagara, murenge wa Kimisagara, akarere ka Nyarugenge.
Yego.
Icyo nashakaga kubana nabwira uwo muhanzi wacu The Ben, ebanye indirimbo ze kabisa turazikunda kandi n'urwego amaze kugeraho rurashimishije, haba ari aho ari ndetse n'inaha mu Rwanda. Halo?
Turakumva. Ikibazo cyawe.
Ariko icyo nashakaga kugira ngo mubaze. Ndetse nk'ubu kuva mu kwa kangahe yagenda muri Amerika agaheruka inaha mu Rwanda, wenda cyane nk'abanyarwanda tuba tumukumbuye nta.
Ariko mwari kumwe ku bunani?
Ku bunani rega ni kera nk'umuntu usimvaga ko kandi duhora tuzirikana uko bwije n'uko bukeye. Aho kugira ngo ajye yibandiyeho ngiyo imahanga cyane, ahubwo yakwibanda ku ivuko inangaha mu Rwanda, kuko ni naho abantu benshi cyane tuba tumutegereje kandi tuba tunamukumbuye. Nagira ngo tubaze ntabwo yaba yaba ateganya wenda nko kuba yakora nk'igitaramo akagikorera inangaha mu Rwanda, tukaba twakongera tukamubona nk'abafana be.
The Ben ngo urakumbuwe gira usubira inyuma.
arakoze cyane Imana imubwije cyane kandi mu byukuri nanjye ndabakumbuye cyane buri munsi. Impamvu rero za hano nta zindi na n'izindi responsabilite umuntu aba agomba kugarukana kitaho arimo amasomo amashuri no kugira ngo ibyo byose bize mu nzira n'utundi wenda tuntu dutandukanye umuntu aba yaratangiye hano aba agomba gukurikirana, ariko amaherezo iwacu ni iwacu. Nta nubwo hano mu by'ukuri usibye kuhuza tugahaha ubumenyi, nta kindi kintu mu by'ukuri twakatsindijwe nacyo. So mu by'ukuri ndateganya kugaruka mu Rwanda uyu mwaka, nkongera nkagirana ibihe byiza n'abakunzi ba The Ben ndetse mu Kinyarwanda muri rusange. So ni ikintu nzajya nitaho kureba ukuntu nazajya ngaruka bitari ibyo gutsinda cyane, kandi hamwe n'Imana nzabishobora.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ikiganiro ni muri sanga turi kumwe n'umuhanzi The Ben. Nkuko nabibabwiye dutangiye iki kiganiro, indirimbo Habib yasohowe n'umuhanzi The Ben ni indirimbo imaze gukundwa cyane n'abantu benshi, dore ko imaze kurebwa n'abantu bagira hafi kuri miliyoni ebyiri n'igice. Reka twumve iyo ndirimbo gatoya hanyuma tugaruke muri studio tuvugana na The Ben atubwire icyo kuri iyi ndirimbo ikunzwe cyane bivuze kuri we. Indirimbo Habib.
Ese wabuzu ko wazonze mami, nukuri singiriho, hoya nje sinibuka, uko nabagaho ntarakumenya, tariki yari nyingi, imitima yahuraga. Hoya hoya ntakakungwara sushaka no kubitekereza kubana kubura. Baby you're my life, wewe baraka yangu, icyiza cyose nabiboneye muri wowe.
every time get more and direct.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi umutumirwa wacu ni The Ben. Indirimbo mwumvaga ni indirimbo Habibi imaze gukundwa n'abantu benshi cyane, dore ko imaze kurebwa n'abantu bagira hafi kuri miliyoni ebyiri n'igice. The Ben, aya ni amateka wanditse. Ndavuze ngo aya ni amateka umaze gukora, kubona indirimbo nk'iyi imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni ebyiri n'igice. Nibaza ko nta yindi ndirimbo kugeza ubu ngubu yari yarebwa kugera ku kigero cy'iyawe ya Habib.
Na amateka gusa nge ndibona cyane nka nk'ikintu tugomba kuba kugira ishema ryacyo nk'abanyarwanda, kubona dufite indirimbo zitangiye kuzajya zirebwa cyane ku rwego. Hari n'izindi ziri zigwa mu ntege zitandukanye nka Burinde w'Icyamegi na Sara, indirimbo zigiye zitandukanye za Sharina Nina, za Indoro. So ni ikintu kigaragaza inzara n'inyota abanyarwanda bafite yo gushyigikira ibintu byacu. So kuba ari amateka n'amateka njye mbibona nk'ikintu twese twakabaye proud yacyo, tukavuga tuti now this is it, now iki nicyo gihe cyo gutangira ku
this is your time,
this is the time, this is the time y'abanyarwanda kugira ngo ibintu bitangire bibe bijye ku rundi rwego. So ni ikintu gishimishije cyane.
Mukora iyi ndirimbo akarusho kayirimo gatuma abantu bayikunda, ndetse ugasanga n'abanyamahanga barayikunze, wowe ubona ari akahe?
Reka mbere mu kuba nshimire cyane byimazeyo bivanye gutima umugabo witwa Pastor P, ari nawe producer w'indirimbo, ari nawe watumye ino ndirimbo iba ino ndirimbo. Burya benshi yakoze ni ijwi ryanjye abantu bari kumva n'iyo melodi, ariko imyandikire twarafatanyije yagiye nyesperinga mu magambo atandukanye. Pastor P besides yuko ari umuntu nakwita umuvandimwe cyangwa se inshuti cyane ya kera, ariko ni umuhanga kandi when it comes to ku bintu byanjye ari ukuntu somehow yongeramo izindi mbaraga. So ndamushimira cyane. So nsubiye ku kibazo mbajije, nibaza ko Habibi ifite melodi iri iri catchy, niba ariko nabivuga melodi iri catchy cyane. Noneho besides ibyo ngibyo ikagira n'amagambo mu by'ukuri akomeye kandi yoroshye. Nibagoye kubisobanura, umuzi umuntu akubwiye ati ndagufana, ni wowe kipe mfana, ari n'amagambo mu by'ukuri
akurura
urumva, ariko meaning yayo iri so deep mu rwego ruri romantique, nimba ariko navuga. Ariko mu by'ukuri edi ni amagambo tuvuga buri munsi, ufaniye ikipe mfaniye, so kuvuga tumenyere ko tuvuga ngo dufana amakipe, ariko umuntu avuye ngo ndagufana it's a little bit deeper, and then ukaba ukumva ko biri deeper than funny than cool, urumva. Ni ibintu ni combination y'ibintu bitandukanye at the same time. So bigatuma indirimbo nyuma yo kugira melodi iri catchy kandi nziza, n'amagambo ayigize ni amagambo mu by'ukuri aryoshye kuvuga, simba nabivuga gutyo.
Ikindi abantu bavuga bayikundiye ni video yayo n'ubuhanga buyirimo, uburyo yakora.
Exactly. So urumva indirimbo yigira muri etape yayo yagiye igira age runaka kurusha indirimbo n'izindi nagiye nkora. So ni ikintu mu by'ukuri navuga ko abantu bagiye batindaho barayikunda cyane. So none at the same time ni Imana nakene kwirengagiza ko abari muntu ni Imana kuhimbyanje ibintu byanjye kenshi ndabisengera eti ntabwo nakubeshya. I pray a lot kuhimbyanje mbere yuko mbisohera ku bantu, mbere yuko ndiha abantu ngo babyumve. nsenga Imana kugira ngo ibihe umugisha. Yeah.
Mu gitaramo wakoreye mu mujyi wa Ottawa muri Canada, abateguye icyo gitaramo baragutunguye, baza na umwana w'umukobwa ugaragara muri iyo video.
Yeah. Urumva ni uriya mukobwa yitwa Lisette, amaze kuba ninga amaze kuba umunyarwanda, kuko abanyarwanda baramukunda, bivuze aba miliyoni zisaga ebyiri zarebye ya video z'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu bamenye umuntu yitwa Lisette. Urumva, so muri konseri ya Canada nta nubwo nari maze igihe tutavugana, harashize igihe kinini tutavugana, ariko abantu bateguye konseri ya Canada bari baramenye uburyo bavugana nawe kugira ngo azakore surprise not only me, ariko abantu nanone baje muri konseri, kuko ni umukobwa mwiza, n'umukobwa wakoze akazi katoroshye muri video yakoze. Yatumye iriya video mu by'ukuri yahaye iriya video pourcentage nini cyane mu gutuma yarabaye boosted bingana kuriya. So ndi kuririmba rero nagiye kwima Habibi, barampagarika barambwira bati Beni, reka twere ukuntu hano Habibi ikorwa, ushobora kuba ugiye kuzanira ibindi bintu utazi, reka twere ukuntu bigenda. Aravuga okay, ngiye kubona bavuga ladies and gentlemen, let's welcome the real Habibi. I'm like, I'm the real Habibi. Urumva, so
ngiye kubona ubona umukobwa arahagije,
ngiye kubona mbona umukobwa araje asa neza at the stage. Abantu bose bahita bamenya ko ari Habibi, kuko yaje vraiment asa nka Habibi cyane, nyine asa nk'uko yasaga muri video.
Mashallah.
Nagerageje gushyira utu video duke kuri YouTube, baracyeditinga video yose ya concert, so ni isohoka nabwo tuzayisharinga, ariko nibihe byari byiza cyane. She stole the show, yaraje agera kuri stage, concert yose arayijyana, ubwo nyine birarangira abantu bose bahita bakibagirwa, basajya kureba Habibi bakavuga okay. So she did great, she's amazing.
Ni byiza cyane kandi nawe nk'uko wari ubivuze ngo ni iby'agaciro, nabo barakubakiye kugira ngo baguhe iyo kado. Tukivuga kuri kado, dufite umuntu witwa Kado. Kado wiriwe neza? Kado uranyumva? Kado? Kado ndibaza ko tumubuze kuri telefoni, ariko dufite Amuri. Wiriwe neza?
Wiriwe neza, mwese mako.
Uri hehe?
Be ni namu narapita bikomene Uganda bene ndava.
Ego kibazo cyawe?
Ego kibazo cyane bema nuko muri ndi bene tumukunda cyane gose ku ndirimba dushikiriza. Cyane cyane nako kugwaro kagira dufasha cyane gose. Aba ndamuteye inkunga kweri, abandanya aririmba kuko n'amashusho yawe ya ndirimba aririmba usanga meze neza, usanga asukuye. Kansa turamukunda, ariko cyako bajya kibazo kimwe. Ariko arayirimba ninga akira nk'ama message cyane cyane muri byerekeye urukundo sana gose kuri kindi gihe. Kandi tuzi neza ko igihugu cy'u Rwanda cyangwa igihugu cy'u Burundi, ubu ntaka rero mu gihugu cy'u Rwanda imeze amatora, hari imigini rubu ubu kitegura amatora gose bisanzwe, akira no kuririmba ku byerekeye amahoro, kirekana ku byerekeye ubuzima bw'abantu. Agota yishinga rero aririmba ku byerekeye urukundo, kuko urukundo rwa mawudu ndusaga ukiri rimwe nti bituma yoja arayimba arabye ikisi igenda irahindagurika, kuko ubu yahinduze nabi mu bihugu kandi mahoro ko jye kubwiwanje sinzi kutaruririmbo bwibone bamaze kumva indirimbo zigiye zituma numva ngana by'urukundo naririmbo rw'amahoro naririmbo ndumva sinzi.
Ariko abantu bakundanye ayo mahoro yaboneka nabi
yaboneka, ariko urukundo rubaho, ariko rashobora n'amahoro akabura abantu mu rukundo rurimo kubera ishari n'ibyo babashyiramo abandi abantu twatoranye politiki sinzi.
Urakoze cyane. Reka The Ben asubize icyo kibazo cyawe. The Ben ngo indirimbo zawe kenshi n'iz'urukundo ngo hari wabuteganya kurenga urukundo ukaririmba ibindi.
Mubyukuri icyo kibazo ni cyiza, nanagisobanura ntya. Nk'uko ubivuze, iyo uririmba urukundo uririmba amahoro. Mubyukuri ni ntabwo ari sinonime iri direct, ariko ni sinonime iri indirect. Iyo ndirimba urukundo mba ndirimba amahoro, iyo ndirimba amahoro mba ndirimba urukundo. Mubyukuri, so gusa nanone tugarutse wenda ku kibazo cye specifically, ubyo kibajije hari indirimbo ufite zitari z'ukundo ngira ngo uzi indirimbo yitwa Africa Mama Land uzi indirimbo yitwa I Can See izo ni indirimbo zitari z'ukundo kandi zivuga amahoro zivuga urukundo zivuga gushyigikirana gufatanya guterana imbere gufatana umugozi tugatezanya imbere ibintu bitandukanye so izo ndirimbo zirahari ahubwo nk'uko ubizi edi indirimbo kenshi nk'izo ngizo zimenywa n'ubundi n'abantu bakeya abantu benshi bakunda indirimbo z'urukundo kuko urukundo mu by'ukuri narwo nabyo tegeko Imana yatinzeho cyane iravuga ati nimukundana muzamwubagiza amategeko yose uko ari icumi so ni ikintu mu by'ukuri kinini cyane urukundo ni rugari cyane kuko tunaruririmba tunagize Imana twaruririmba ibirenze uko tururirimba kuko urukundo ni ikintu kinini cyane kirenze ibyo tuvuga ufite
Ben tugaruke gato ku itsinda ryanyu Press One ubu ihagaze ite
Press One ihagaze neza cyane tuba dukora ibintu bitandukanye bayo babenyera ngo urabizi ko ntabwo duhuriye cyane muri ntabwo dukora cyane ibyo gusohora indirimbo cyangwa se tuziha abantu tuba dukora ibintu bitandukanye dufasha twe dufite gahunda yo gufasha abantu batishoboye mu Rwanda turashaka no kubitangiza n'i Burundi n'ahandi tuba dufite utuntu dutandukanye tugenda dukora ariko nanone at the same time bagenzi banjye bari muri studio abamaze igihe badasohora indirimbo bari kuzitegura ari amaproje atandukanye ya Kavuyo Kate Kavuyo amaproje atandukanye ya Medi agenda ari gutegurwa n'abandi mbese n'andi mashami ashamitse kuri Press One ayo ba Emi na Priscilla n'abandi batandukanye so ibikorwa bigenda biza gahoro gahoro gusa Press One ihagaze neza kandi turashima Imana
kuri wowe imishinga ya vuba ufite urimo gukoraho ni nk'iyihe
mfite imishinga myinshi kandi ya vuba nk'uko nabikubwiye hari gahunda ngomba kwitabira muri East Africa nanone yo guhura n'abafisi batandukanye muri East Africa ubwo ndavuga nka Alikiba South Soul ndetse na Baby Cool mfite na proje na Nigeriana by the way one of the legends nayo ishobora mu buryo mu gihe nsubiyeyo so iyo n'imishinga ihari ndi kumwe n'abandi nkaba mfite n'imishinga nayo ndi njyenyine nayo izasohoka nko mu mezi abiri ari imbere turajya ngo tubone twite kuri binkorera video ibanze igere ku bantu abantu bayishimire bayirebe igihe cyayo dutanga ibindi bintu byo muri sama kuko iki ni igihe cyo kubyina ni summer time izuba ni ryinshi ahantu hose so abantu benshi bashaka kubyina so turategura ibintu by'ukuri bihuye na kino gihe
ese iyi ndirimbo binkorera ndabizi ko mwatangiye gukora video yayo ni ryari abantu bakwiye kuyitegereza hari igihe mwihaye
igihe twe twakihaye ariko nanone tugisubiza inyuma gato tuvuga tuti reka nk'iwacu mu Rwanda bari kwitegura amatora so tuvuga tuti reka twihe ikindi gihe abantu babanze bakore ibi ngombwa ibindi bikurikira uburyo nta kintu kibi nko gusohora ikintu mu buryo timing imbi so timing twihaye tuba tureba turatugereranya tuvuga ati igihe ni cyiza ko ibi n'ibintu biri kuba ibintu bimeze gutya turashima Imana ko twabashije gusohora afite audio mbere y'igihe abantu bakunze audio ifite ibihumbi hafi 200 kuri YouTube mu gihe kingana n'iminsi ngira ngo 10-12 so that's good so bigaragaza ko abantu bategereje video ari benshi so tubaza ko nka nyuma nko mu kwa munani gutangira video tuzayishyira hanze abantu bagatangira bakabyina indirimbo ifite n'amashusho
urakoze cyane reka twumve indi ndirimbo ya The Ben ni indirimbo nta cyadutanya yakoranye n'umuhanzikazi w'umunyarwanda Priscilla
Tunga ni gwe, shuti akadastoka,
Iyo ni indirimbo nta cyadutanya y'abahanzi The Ben na Princess Priscilla basohoye mu gihe gito gishize, ariko kandi nanone twisegure kubakunzi ba The Ben bari mu Rwanda bakomeje kutwandikira badusaba ko tubahamagara, twabigerageze ariko ashobora kuba hajemo ikibazo cya technique, turimo turabahamagara ariko bigasa nkaho bidacamo. Tubiseguyeho rero kuba mutabashije kuvugana na The Ben, ariko turakomeza tugerageze muri iminota mikeya isigaye. The Ben abantu benshi bari bifuje kuvugana nawe, ariko nkuko mbivuze dukomeje kugira akabazo ka technique, ntago tuzi aho birimo gupfira, ariko tugaruke nanone mu kiganiro twaganiraga. Iyo urebye umuziki nyarwanda muri iki gihe, wowe ubona uri kuyihe ntera?
Urakoze cyane kuri iki kibazo. Umuziki nyarwanda uri kuzamuka kuri speed idasanzwe, cyangwa se uri kugendera ku muvuduko udasanzwe, uri kugenda neza ku muvuduko uhambaye, ku buryo ngira ngo navuga ko kenshi na kenshi twagiye tugira ibintu wenda byo kutitabira ama social media, ndakuvuga aba artiste b'abanyarwanda kutitabira andi ma platforms atuma abantu ku isi hose bamenya ibiri kujya mbere natwe n'abanyarwanda n'umuziki wabo. Ubu rero sasa byahindutse, biragaragara ko industry yo mu Rwanda na platforms ziyerekeyeho basigaye bakorana cyane. Abahanzi bose bafite ama Facebook, bari live ku ma Facebook, bari live ku ma Instagram, bari ku ma Twitter, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Imiziki yabo iragaragara kuri iTunes, kuri Amazon, kuri Spotify n'ahandi henshi hatandukanye. Ibi ni ibintu tutigeze tubona mu myaka myinshi, mu myaka mike ishize, ntabwo wabashaga kubibona mu buryo bworoshye. Wabonaga indirimbo za Corneille, ukabona indirimbo wenda za n'abandi ba artiste b'abanyarwanda ariko baba hanze cyangwa se bavukiye hanze muri urwo rwego. So ubu rero biratandukanye, ari niyo mpamvu mvuga nti biri ku rwego rwiza, kuko ku ruhande rw'impano, Eddie, impano zo kwirima cyangwa simano zo muziki ndetse na art art mu rwego rugari nimera ko mu Rwanda turi mu bihugu bya mbere muri Afrika bifite impano zikomeye. So icyo twagiye tugiramo imbogamizi n'abantu tugurishaho cyangwa se n'abantu batwumva bari bakiri bake, ubu nemera ko bamaze kuba benshi. Impamvu bari na bake ni ukubera izo bariyeri twabaga tutazi zari izo zo kuba tutaritabiraga ama social media, ama social platforms. Ariko ubu ngubu byarahindutse, ubona ko abantu badukurikira ari benshi ku ma Instagram, badukurikira ari benshi ku ma social media, barashaka kumenya what's going on. Iyo ufite indirimbo ishyashya isohotse ubona ikigira ibihumbi ijana mu minsi itatu, ibintu twabonaga kuri ba Diamond gusa cyangwa se ku bandi bisigaye biba ni wacu. So nikimvuga ko ari ikintu cyiza cyane kandi kigaragaza umuvuduko udasanzwe industry yacu iriho, n'inzira nziza kandi twese turi proud yayo.
Umuntu yavuga ko muri iyi minsi umuziki usigaye wungukira abahanzi b'abanyarwanda
cyane cyane, nabivuga cyane nabihagazeho, ni ikintu bashobora kuba banakora for years and years, and ikiza cy'umuziki aho ubwo nta retirement kibaho. So they can go on forever.
Ikindi kintu wenda kimaze kugaragaza ko abanyarwanda bamaze guha agaciro umuziki ubwanyu kuba baranashizeho ishuri rya muzika ni ikintu gikomeye.
Exactly. Nicyo kintu icyo ni ufite ni zimwe mu ngingo nibagiye kumeshoninga zigaragaza agaciro bari guha iyi industry, ngira ngo izi tutanabitsinzeho. Industry muziki ni it's the only industry mu Rwanda itarigeze igira support mu rwego wenda twageranya nk'iyo nk'izo soka yagize cyangwa se industry y'amagare yagize cyangwa se y'abatetsi batandukanye. Until nk'imyaka ibiri ishize nibwo leta yavuze ati reka dushyire imbaraga muri industry y'umuziki. Ubu barabikoze, and we are very happy, and we are very twiteguye mbese gukora ibintu birenze ibyo twakoraga, kuko na leta iri kumwe natwe ijana ku ijana. So
kandi babiha n'umuntu ubishoboye. Mighty Popo ni umuntu w'umuhanga w'umuhanzi ndamuzi, twarabanye muri Canada. Nabyo nibaza ko hari icyo byongereye abo bana kandi bo ku Nyundo baranagufashije ubwo wakoraga konseri mu Rwanda.
Yeah, barafashije ndi gukora konseri mu Rwanda. Ikindi gitangaje rero abantu bataragira amahirwe yo kubona yo kumenya nuko buri mwana muri bariya akora ibintu birenze icumi, ntabwo nakubeshya. Ucuranga keyboard, acuranga tam tam, acuranga guitar, araririmba edi, araririmba cyane birenze ibi mbese baramenya banandusha no kuririmba nimba ntibeshye. Like they are very very talented. Ni ikintu mbese cyanshimishije. Nanabwiraga amakipe po udasiba mubwira amakipe po ibi ngibi ntimuzi agaciro ndi kubihana, ibintu bikomeye kandi muzabona umusaruro wabyo mu gihe cya vuba cyane. So ni ibintu by'ukuri bishimishije. Ya
iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko reka twumve indi ndirimbo ya The Ben I'm in Love.
Oh la la. Yanje ni yabiri munzo bitanje ni ho wibera sinje bitubu cyo sigurisha so bantu kiwe cyo nyumva kampe mfanye mu mwishi munjana mu mucyo zakurutisha bakwekera zakwambika inda tayubutetsi umenye ko nduwawe natini cherechezo bye 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 urukundo rwagararo ndasabye yere ikuye uko ucyeye nuko bije birakomera sinigeze menya urukundo uburyo ruryohayo wambere y'umucyo ahari umwijima ubinambye sawe this
don't want you cheating. Oh, I'm in love, baby, I'm in love. Oh, I'm in love, baby, I'm in love. Oh, I'm in love, baby, I'm in love. Tabuna, oh, Jembi Bonera Kure, even Murura Kuri, become my Tetrezo. Get to my gentan, you come, Kodu, yeah, Sakutis, Sabaqueta, Sakumakim, better you, Tetti, Umeneko, Zuawe, Nati, Tetrezo. Bye, bye, bye.
Iyo ni ndirimbo I'm in love y'umuhanzi The Ben. The Ben ni mukanya twavugaga kuri bari yabana bo kunyundo bari mu ishuri rya muzika, umaze gutera imbere muri muzika nk'abana bakiri bato bifuza gutera ikirenge mu cyawe, niki wababwira ubutumwa wabaha kugira ngo nabo babe bagera ku rwego ugezeho?
Nta bundi butumwa burenze kubabwira ni you know, keep dreaming, ariko dream ushyire n'ibintu mu bikorwa. Industry ya music iri wide open, niko navuga, especially ku bantu bo mu Rwanda. Iracyari ntoya nubwo iri kugira umuvuduko, ariko mu myaka ndi kuvuga iracyari ntoya, so iri wide open, hari opportunities, just keep dreaming, ariko ugiye no hanze ugira ikintu ukora. Ikindi kandi ibintu byose ku isi bisaba kwihangana. Hari abantu baguca intege, hari abantu bakubwira ko bizagufata umwanya, bizagufata igihe, cyangwa se wakabaye ukora ibingibi. I think nababwira ko niba ufite impano and you feel like it's a calling, cyangwa se wumva ko ari ikintu uhamagariwe gukora, just go for it, ntihagire umuntu uguhagarika. So nibaza ko nta yindi nama nabagira usibye none guca bugufi, batunze inama z'abafite experience muri byo kubarusha, bakabaza ama different tips uburyo byagenda kugira ngo babe out there. So niko nababwira kandi I'm always here to help. Yeah.
The Ben, umwanya utubanye muto, ariko nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya uduhaye kugira ngo tugane.
Urakoze cyane, ndishimye cyane, mukomeze kugira ibi byiza kandi.
The Ben ni umuproducer wanjye hano ngo ringtone ye ni Habib.
Oh really? Oh my goodness. That's really good.
Yitwa Fatuma Kalala, ubwo nawe aragusuhuje.
Umusuzi cyane kabisa, I'm very happy. Yeah.
Urakoze cyane, nshimire namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika, nshimire Engineer Lopez wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Reka tubasigire indirimbo Roho yanjye muri studio ya Karindwi Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze mugire icyumweru cyiza. Ciao ciao.
Ahora irata
Rojo de año
Rojo de año
Rojo de año
Ahora irata
Rojo de año
No hay año, no hay año con ser
Rojo de año
Ahora irata
Rojo de año.